Kumaru, ye kichh talanga kumaru nora. Kumaru ye kya bolu chhota.